thumbing up on the beat. The chums of the DJ.
Pelo ya me ke ne gretsa wena fela o ru ya rata ke bona ile moya wa ka go bulela pelo ya me ke ne gretsa wena fela o ru ya rata manje wesenjane o tlalangame manje wesenjane o yangi po when I fell out, oh, Royan Rada. You nail your moya. I will let you lose your me. Can I get it out when I fell out, oh, Royan Rada? Manje, where's Injani? Where's Injani? Where's Injani?